Zee on the beat.
Wagenze kulya ebikuja mu maso gange wekwese katunyumiza omukazi gwe nakuwa mu butuufu amazima ddala kiki kyokyonjagaza ebirungi bye nkuwadde kala amazima gwe byofudde ensonga ogenda kufa okufuna kutuuyana okuzaala bulumi ate ogobeddwa genda genda
Masima woli na also sinu mainjari ntuma Ema watuka aleta ojipsi menkoko
Tove orwa kuriabi nebiensi Ichigambo change chimala
Aswaya niwele, niwele
Nakuwa moyo wange, akurunga mienga Yoyo gira bionda, ya mageziko
Tonekao